atangaza uko ibintu byifashe mu rwego rw'inganda n'ubucuruzi muri ibi bihisi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona. Ministeri w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda Madame Soraya Hakuzi yaremye yavuze ko nta mpinduka zidasanzwe zigaragara muri uru rwego cyane ku bicuruzwa by'ibanze. Aravuga ko hari n'ibicuruzwa byavaga hanze mbere y'iki cyorezo byakomeje kwinjira imbere mu gihugu.
Uyu munsi ntacyo tubona cyahindutse cyane, cyane cyane ku byo twita ibicuruzwa by'ibanze byaba ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'imiti, cyane cyane ko hari naho twari twabonye ko hari abantu babyururiyeho kubera iki cyorezo, akumva ko agomba guhita yongeza ibiciro, avuga ati ibintu byabuze ku isoko. Ku isoko biracyahari, ari nayo mpamvu twashyizeho amabwiriza y'ibiciro bitagomba kurengwa kuri ibyo bicuruzwa by'ibanze byaba ibiribwa n'ibikoreshwa mu isuku. Ikindi ni uko kuba ibicuruzwa bikomeza kuza bituma abantu bashyira impungenge bati ibintu byashize, kuko mu nama yahuje ba minisitiri b'ubuzima ndetse n'abashinzwe ibya Afurika y'Uburasirazuba ni ukwita cyane kugira ngo dukomeze gutuma ibicuruzwa nta mbogamizi zigira kugira ngo byambukiranye imipaka.
Ministeri w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda akavuga ko kubera iyo mpamvu ibiciro byahamye uko biri muri ibi bihe u Rwanda n'isi muri rusange bihanganye n'icyorezo cya COVID-19.
Mbere na mbere tugomba gushyira ubuzima bwacu imbere, ni ukuvuga ko n'izi ngamba zafashwe hari abatarazifashe neza, cyane cyane nk'abacuruzi bavuga ati twebwe tudacuruza ibiribwa muratubuza gukora, ariko ni ukureba ko ingamba zigamije mbere na mbere kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda. Niyo mpamvu n'abacuruzi tubabwira gukurikiza aya mabwiriza ntibongere ibiciro, kuko ni ibihe bidasanzwe bikomereye abantu benshi. Ntabwo umuguzi yaba arimo kurwana urugamba rwo kwirinda coronavirus noneho munamushyireho n'urundi rugamba rujyanye n'uko adashobora guhaha ibyo ashobora guhaha kandi mubifite n'ibiciro ntaho byigeze byiyongera.
Icyakora mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana izamuka rya hato na hato ry'ibiciro ku masoko yo mu Rwanda, ndetse na bimwe mu bicuruzwa bikabiyanga kugeza ubwo ubutegetsi bufatira ingamba, bamwe mu bacuruzi bazamuraga ibiciro.
Ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bite nuko bamwe bavuga ngo indwara zirahari, nk'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose. Usanga umufuka w'umuceri washyizeho nk'ibihumbi bitatu. Waha abantu ni benshi barashaka ibintu rwose, nta n'umwe utarimo urahaha muri uyu munsi. Bamere nk'ababika bakora amasitoke atazashira yenda. Ingaruka zabaye zo ntabwo zabura kuko ingaruka kubahaha ibiciro byiyongerewe birumvika.
Nta kundi nyine ndabyakira uko.
Ngo biragenda bite?
Ni ukuvuga ngo amafaranga turayasubizanye.
Nicyo bivuze?
Nyine kuvuga ngo ibigo byabuze. Kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizanye.
Muri ibi bihe imipaka yose y'u Rwanda ifunzwe, ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko ibicuruzwa byoherezwaga hanze mbere y'icyorezo COVID-19 byagabanutse. Ni mu gihe ubusanzwe u Rwanda rwatumizaga hanze ibicuruzwa byinshi kuruta ibyo rwoherezayo, kuko imibare iheruka igaragaza ko rusohora amadolari atatu rukinjiza idolari rimwe.
Muri iki gihe ibintu byaragabanutse ariko hari ibicyoherezwa. Ikindi ni uko nubwo tuvuga yuko hari ibyo twohereza n'ubundi byari bike ku byo tuvanayo, hari n'ibyo tuvanayo byagabanutse nabyo, ku buryo kubyerekeranye n'ifaranga cyangwa idolari mwanabonye ko na banki nkuru yahumuriza abantu ko nta kibazo kigaragara. Ariko icya mbere na mbere ni ukumva ko ubucuruzi ntabwo buri bugende muri bihe bisanzwe nk'uko bwagendaga, ariko ingamba leta yashyizeho ni ukugira ngo nibura iby'ibanze bibe bihari kandi n'abantu babibone ku giciro cya nyacyo.
Muri iyi minsi hakomeje kumvikana inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze ziri gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'ingamba nshya za guverinoma, binyuranije n'uko zateganijwe mu rwego rwo gukumira icyorezo COVID-19, aho bari gufungira abacuruzi ibiribwa bakanabuza abahinzi kujya mu mirima. Ministeri w'inganda n'ubucuruzi yasabye izo nzego kumva neza ayo mabwiriza zikayashyira mu bikorwa uko yateganijwe. Muri uwo mugambi Madame Soraya Hakuzi yaremye yahumurije abacuruzi ibiribwa n'abahinzi.
Biremewe ko ufite butike irimo n'ibindi bicuruzwa bitari ibiribwa yafungura kugira ngo agurishe ibyo biribwa abantu bakeneye, cyane cyane muri ibi byumweru bibiri. Ariko nanone kumva ko umuntu yahita ahindura butike yari afite akavanamo ibitari ibiribwa nabyo ntabwo byakunda. Ariko twagira ngo tubahumurize bakomeza bagafungura ayo maduka, ndetse n'abari mu buhinzi n'ubworozi ntabwo bibushishwe umuntu kujya mu murima we, ahubwo turabashishikariza gukomeza iyo mirimo kuko nubwo ibyo biribwa n'ubundi niho bituruka.
Kugeza ubu hari zimwe mu nganda zabaye zifunze imiryango mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19. Iziri gukora ni inganda zikora ibiribwa, inganda zikora ibinyobwa, izikora ibikoresho by'isuku n'izikora ibyifashishwa mu buhinzi n'ubworozi nk'inyongera musaruro n'ibindi. Biboneka ko byanze bikunze ubukungu bw'ibihugu byagezwemo n'icyorezo cya virusi ya corona bushobora kuzasubira inyuma nk'uko abasesenguzi mu by'ubukungu babigaragaza. U Rwanda n'ibindi bihugu bitari bikingendo zose zo mu ndege zarahagaritswe, hemerewe gusa indege z'ibikorwa by'ubutabazi n'izikorera imizigo. Dutegura inkuru mu Rwanda hari hamaze gutangazwa abantu 50 banduye icyorezo cya virusi ya corona. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, I Kigali.